It's your boy Jonas Campbell for Dose.
Alongside Rasta Nana.
Fight your boy. Toronjo. Fight Ghost. Kill
money. Nani si shemo.
Kono fela.
Si shemo sayo na samula isa.
Toronjo.
Kill money. Nani si shemo.
Kono fela.
Mobili kwa topo so mamela wali kani baba izanga kuri abataha mani baba shenu zimeno ingeri njaza mtanganyo kono api abaya kusiri api bayo ambola lisi watu baba chualo bako na kumifapani samasiri kansami na kamba mamba amina
kono njolo
kili nwani edena nisi shemo
kono vela
si shemo sayo na sabula isa
kono njolo
kili nwani
The Jonas Campbell was the master of composer, part of the songs. Alongside Rasta Mupi, Kwato Boy, White Coast, Rasta Panisa, Onachwalo. Mubishu, I see you. Mosti, I see you. Young boy, I see you.
Dokotari Mande.
Remember from northwesternmusic.org.
One is Ziva, Gina, White Coast, on the beat.